Amerikaan aadaadhaan isaa tokko qabate guyyaan cuftii abbaa qabu fakkeenyaaf guyyaa abbootii guyyaa hawwanii guyyaa pirezidaantii jedhan arra guyyaan kajaalalleet Valentine's Day jedhan warri wal jaalatu qoommii waliin qabaachaa daraara diimaa walii kennaa kaardii walii ergaa waan hedduu qoommii waliin qabaachaa wal faarsa. Sirbitanaa jennee saniifillee ka Adeel Lauriit. Adeel intalgaan 28 Tottenham Londonitti dhalatte addunyaa keessatti sirbaan beekamti. Sirbi isiin beekamtuun Hello jedha Someone Like You Len jedha Rolling in the Deep. Albeemiin miliyoon hedduu gurgurattee badhaas giraamiillee moo'atte. Guyya dheengaddaallee Los Angeles Ameerikaatti badhaas giraamii moo'atte. Giraamiin badhaas artistii sirbaan yookaan sirbii fi addunyaa keessatti jaalatameef nami hedduulleen faarsuu kennani. Badhaasi guyyaa dheengaddaa kun 59 sirbii fi har'aa isaniifillee Hello jedha. Bara 2015 baafatte Hello jette akkan ofiin haasofte ana. Mee barana wala arguu dandeenya jedhee sii bilbiluu jira. Waan hedduu waliin odeeffanna qalbiin ta'e barana inuun fayyise anuun ofi ammallee akkum durii kaan jira Hello abboon dhageetta isii kaaliforniyaa jira bar keenna ka kaayimooma ka burraasuu ka waan miiraaf garaachi nuta waliin kaan bar gammachuu kaan qaabatta jette ofiin haasofte Hello Adeel.
Hello it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So
Hello Adeel. Adeelin galateeffannaa isanii daraaraa diimaa abraasaa fi kaardii walii kennaa jirtanillee Happy Valentine's Day jenna. Tamsa qasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti.